mukwano olinga ekimuli kya roza omulungi tosange kulinga kibunomu obulungi bw'obususe omukwano gwonga kutamiza oli waddala tolinga bana bayaye abakulimbalimba tekwagala nga talinayo abalala abasikula
ndiberawo sirikowa sirikyusa mubulwadde mubulamu ndikwagala yene mpeta gyolaba mubulungi ne mububi ndiberawo mubulwadde mubulamu ndikwagala yene mpeta gyolaba olubeerezi lwange lwoluno lwenali nnoonya obwedda omwagalwa wuno lwenali ndoto obwedda omulungi mufunye nze sikyanoonya omwesigwanze mulabye zesikyetaaga
apuse n'omukyala wange apuse leero mama w'abaana bange kandayire maso gabaki bakimanye nti
yeyeomulungi ne mububi ndiberawo sirikowa sirikyusa kwagala yene mpeta gyolaba mubulungi ne mububi ndiberawo sirikowa sirikyusa mubulwadde mubulamu ndikwagala yene mpeta gyolaba
n'okutijisa ndayira okubanga nawe mu buli mbeera nga tussa kimu
mu bulungi ne mu bubi
bwavu ne mu bugagga mu bulamu ne mu bulwadde nawe mukyala wange mubulwadde mubulamu ndikwagala yene mpeta gyolaba mubulungi ne mububi ndiberawo sirikowa sirikyusa mubulwadde mubulamu ndikwagala yene mpeta gyolaba.